Fofo mo ona keti no bi haboru Yesu kabu umma to rekomi Aminata Abubakar e Farida mamma no waddanto on. Fofo ma Farida,
fofo ma Amina.
Gentan Farida umon ko kalantan suka bu umma to re der jeddiro o.
Me jamen kalno do feddo suka be umma to goni ga a gan ada lawol do hirnyere ko woni wode yere G5 Sahel ko woni o de gari Murtani. Gade majjum de habaru findino memen kalno do suko umma to o feddo longare men kantere ko woni firto bonno
a wodi ni no men fudda ga hakkilde to sukabe nato de hirnyere ko leydi afrika men kettina mori rafan gam kebe la baydari
hande ni no anda ko tabbat biddam bonda ko e golle hirnyere no tawe nukku fu sukabe umma to de du bura tawede der mum de hakkilo fukkingo wala filla yadu yesu du wala dundu sabi ko min gadi sigila ko wallire himbe kebe mosola natul sukabe der pelle bonde
to himbe gado be hirnyobe anda ko islam hakkai lawal be gada hirnyere gam kebel baydar men kettina elise paraisu
la pauvreté
talka ko ni wona uppabe be nata pelle bonde e arsila magal hokay gadol golle hirnyere sembi amma rafi hawji leydi lobbo e jahilaku kam ni buwi hokudi gadol majji sembi
l'ignorance surtout
ani amina hirnyere aya kanjo woni ada hakkillo suka be umma tobe ngan kanje e jeri hadde feddo gongo woni o GC Sahel unko woni o de gari Mauritani
noni no Farida gab jo inde dabari e faminde sado maji leydi fu sai men kettina na Yusa Jimrawa ko waddantame
su mekanisme de l'aide précoce qui sera élaboré
dabar odo ngada do notchop endan kero leydi endan ko latni en sakulla kanyum e fa hande du konna mura duji hono himbe ta der leydi joyde endan fu fa baade law himbe ben endan dabareji di du konna fu ngada kana e dow tadale ko lati du konna no dar labi ngurdan kewdi dum wadan du fa himbe keban pama e jeddinde fa hande lawol e dabare dow notago sapande himbe hakkilo to jana to ele hirnyereji kanyo e bonde yonkiji ko wonno waddum enda
l'ensemble des situations qui sont liées avec la radicalisation
kase hanne de habaru go kuma sukabe je hawrini gannangina himbe do ko labi ga atta
to Farida sai sa hakikan ke bala baydari
do feddo gongo e gadi do labi loreji gan yar non e tokirta labi mabbe no wodi gan kebo baydari sai man ketino ko ruka ya Abdurrahman waddinime
malgré le code les usagers de la
bani ko deutere hawju aw jaaki lore halido didi daneji di aw yobe lore ben andade no hani e daro dundu sabi ko min gadi sigila pirtol ko e gul e buytude bonondaji lore no wodi ko miden cendana himbe ko watta dereji ujunaji tati wala du gotul ko ringul min bindi do majji min bi'i hoobe koyde hakke mu en to yaabi tontu didi daneji
dessin de pastorelle et de bande blanche
de wiotere pindunol meden hande men kala no on do suka piyo longaru gon a do mai kalangu himbe ne gi'imo sanne ton ari was men kettina tindino ko makko ko Habibu Garba waddinime
o wita kana a do mai kalangu wadna dubi noga e jetati o wadna chukabdi don worbe o fiyatana longaru dun konda o andam e majju sanne sanne de wuddo gan duuti der region mo doso fiyatana dun nani wakati hono bangal na lambur se wadi der wurugo enda a do ni non lati do kan wondu konda radio yaade e gure moddide enan sabu en andi longarndu enan kanyum won ko yarto kabaru no kuje moddude illu on woddubi sappo don ko fuddi pion longarndu enan hande de enan ni omo hewo ekita bibbe makko dida be rimbe enan kanko hore makko du o ron no e babi ko seyni may kalangu
lalle kalangu na shi attuna
dide bangu guni woni dalila ko yare e ko nyami mi do nana beldum golle am dedo illa dubi an sappo mi fuddi tawangal an non dunu an dum bibbe an ido mi do ekita
ena nanda koya mus en yarana
nonni ele gollangal enda ni wonum hunta hajeji makko kewdi san mo wawi hedde wakatiji godon fa ujuna sappo e jeegon e der nyaloma goto
darana akoy lo
no wodi nyaloma momin kebata ujunaaji sappo e jeegon no wodi du demin jottata ko degon wela degon du se munyal himbe no nana du bilum fijoji
mutane yaaya bona
gonga ni non sabu longarndu ko hidan sanale galluddo gan duci ne endan kanko ado odu kondan o mo wodi sembe ko fiyoto dun sanne dun sabi jaati hannende ado mai kalangu enna no tiidi fa bato tawi o wala don rewbe kaabe rewbe no jidi bato makko sanne hono Aisha Ibrahim ni enda.
Emi nana belɗum sanne piki longaru der nokkure woyre men gondibe demen godi tegal imen noddabe be garbe piya kasen idun noddabe be jobbe be garbe kokka habaruji
formation aussi
a dono wawi ede hono kanyum en woni sukabe sakitibe natibe gollal fina tawangal enan le arewa der gure mawde Niger enan kewde fu ayata sukabe no fiya hono longaji din endan dun yoppama
imo wayu golle mako amo mo fe no inonno mo awiri
nonino Farida ado pio longa hu menendu kokko be haba huji jo men natano on der firtol balli
der bo saki firtol onno ko ate lokaci somtiri wadama der nyamai i der red lady fu
hanne woni kantol TGV gudel ko fotere lewu chaka fedde sappu Kantode Piol Bal on noyan wada chaka Tuirali FC et Tonnerre FC ton e kolse exam hoan budel
to haddo gudu inna Nigeria on ko batanta Amina Isaka kandu yahi hadda jalol sappo idi gadaado der gari Raba unko Maroc konko nyami darol galkin do metre kemedidi unko labe rebe kantine o haburuji me ko skab umma tobe sey jek irugo to Allah yari me aminu metti gakima
metti Farida
men getti kettino